memo macafa kenya digdami to kofarra kanjiru wajini lal. Ega macafa kanarra wae Samson wae Gedeon baie irabarre. Ega ugga ugota baie dura gofta Yesus biya kanarrati lafa kanarrati alati biya Israel ture. Gafto ko gofta Yesus namicha woji set anatin hit amitoko arge. Ega set anonni namicha kana kesa gutani jiran hundumtu baie kanum nakabaniyu yo isa hit anis. Yo anunduma isa kuranis kan kukutuyu. Ega namichi kunis yoro uma gofta Yesus argu isa funduratti kufe maal goru barbaade maalif nabirat ufte jere gofta Yesus in gafate. Ega gofta Yesus is makasa gafate enyu makan kee jennan makan ko legeoni jerin maali kunis immo waan setan ni baayen isa kesa jirufi. Ega setanonni legeon kesa jiranis gofta Yesus in kadatani. Maalo gara do tigubannutti nunga gesin numbasin nuonariin yonwaritis immo gara boyetitti boyota kanatitti nuari jerani isa gafatani. Ega gofta Yesus is namisa kesa baani akka boye kesa tisenan goren. Boyo tulis erga setanni kunitti namani bode akkuma jiranitti deemani laga kesa tigadidumani. Ega obole wanko lalto akati warri setanotin le gofta Yesus sodatan. Setanon le gofta Yesus humnasa akati bekan lalto. Ega humni gofta Yesus humnasa setan akka chalu warri setanatu imbeku. Macafa kenya erga Yaakob bokonna lama lakofsa kura sagalira kanjirume wajinin dubifan. Waqayyo tokkicha akka jiru ati inamanta miti beessa gote isa kana afuronni hamonni inamanu. Ega duguma waqayyo qulqullutti waqa dhugaatitti inamanna taanan tokkollee sodaachuun nu barbaachisu jechuudha. Ega obbolewwan ko yeroo tokko tokko waaqa wajjin yeroo tokko tokko wajjin seexanoota wajjiniin iddoo dhuman taane ooluun hin danda'amu. Namni tokko waan lama ajajamuu hin danda'u. Ajajamnaan yookaan jiraannaan waaqayyo duwwaa wajjiniin jiraachuu nu barbaachisa.